Shagoye, mama Marina, no ye, na no ye, sababu na shagoye.